Guys, le reka di kosha kwa iTunes. Every le reka ile album. Ka theko tsa hedimo. Tsene ke release yengwe. Itswe re app. So are reggae. Ragan. Here is a young. Apula mungaz. Awa. Oga vifa. Dagil disen ko siya yung.
Eh, Dr. Ragzen.
Jaka ka belon.
Doctor.
Matata ga mugaki buda mawe
matata ga mugaki